DJ Declan.
Walete,
Alexis,
c'est ma walete, leo walete, tu me dis quoi que qui no ma, walete, wewe walete, wala wewe usiwe na no ma, walete, leo walete. Kama full cheddar yani tusawa Kama ni sheshe watapagawa Upagawa Yani tuko full kikosi wanya mwezi wadosi Mr. Hennessy, DJ Declan, you my 001 Fanya hala Sote tuko sawa Wendo nachelewa Yani full kujachi ya hadio mwagerazi
Sema walete
Simindo Kenyan boy, niko na Sudi boy aya Chocho kwa chocho mipaka yote Waje wa soko tei pepete walete aya Waje kadalika, kwenye meza yetu tumejazalika aya Vichwa vimeharibika, hapa full sheshe hakuna kuzima aya Mika pombe, pombe, glass chest tugonge Vidonge, ice, steam, steam, zipande Fanya hala, sote tuko sawa Wendo na chela